Boy, Dex music. Touch a new chapter. Giddy bits, bunny bits.
It's giddy bits.
La megi wacha ni mara. Si mama nyoro bara ni imara ye. Jineri wacha ni gena. Si mama nyoro bara ni gena ye. La megi wacha ni mara. Si mama nyoro bara ni imara ye. Jineri wacha ni gena. Si mama nyoro bara ni gena ye. Nyotamani. 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 Nyotamani.
Girl, I'm feeling so lonely. Daily. Nen kaipe anapari. Yeah. Broom, broom. I think when you kiddy chalo motoka. Girl, I go drive you like a tractor. Full doors. Give you that treatment. Like mechanic. I got all the equipment.
So girl, get up. Get up, man up. Get up. Tiwera bonyo, anyara guda. Baby guda manok, that team guda. Tiwera liero.
La megi wacha ni mara. Si mama nyoro bara ni imara ye. Jineri wacha ni gena. Si mama nyoro bara ni gena ye. La megi wacha ni mara. Si mama nyoro bara ni imara ye. Jineri wacha ni gena. Si mama nyoro bara ni gena ye.
Nyotamani. It's giddy bits.
Nyotamani. 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 Nyotamani.
Anya chel chala pa. Achete ne pa mi wekata. Biene kwa pe chol chala maka. Aneno logi bene tje mata. Baby you my client. Come you be my giant. Ini balo we a chala ana marokaya. Baby, you my client. Come, you be my giant. Gini balo, we are China, and I'm Marokaya.
Yo, man. Manager Chuma. It's your boy, Dixie Music. Like always.
You know.
La
begi wacha ni mara. Si mama nyoro bara ni imara, ye. Jineri wacha ni gena. Si mama nyoro bara ni gena, ye. La begi wacha ni mara. Si mama nyoro bara ni imara, ye. Jineri wacha ni gena. Singa manyoro bara ni gena ye. Nyotamani.
Oh my god.
Oh my god.
Nyotamani.
Galaxy.
Nyotamani. Nyotamani. Nyotamani.